January kalu nyaka ngiyashiselwa ngiyagodola navangazi sipani 7 months pregnant ubebe ukhulelwe njalo lokho engibuza ukuthi baby mani uyayibeka angiqondile ukufaka ipressure sithandwa sami lalela seselinyanga empilo ukuthi ngihambe ngiyotela angikho rich baby uyazi ngiphanda ngispani overtime ngifuna nemali extra. Yes, I wanna be the great fatty. Doesn't matter ingane intombazane or eyomfana. Ma uyintombazane kuzoba uprincess futhi uzoba muhle naye just like your mommy. Am I dreaming? No man, this shit is for real. Nami sengizoba ubaba iphupho lami lizofezeka. To be for real, I don't think I'm ready. Cause ngikhule njengesosha uthando le oleda glass. Fuck all the bullshit phela le ingcosi yami. Sorry my child, I don't mean to swear. Ukuthi game i-rough so kumele ngibe tough. Hold up baby, nangumntwana enyakaza. Eish, what a beautiful moment. Ikhisela konke okuhle baby, ubaba uyakuthanda. Kahlela kwakho baby kunginika ithemba. Kungenza ngibe strong ngibekezele njengendoda. Cela ungihlebele lokho kodwa mntana. Uyinkosazane noma uyinsizwa ubaba ufuna ukwazi. Yeah, Chris.
Those stripes, those scars, you were made to be stronger. Those stripes, those scars, you were made to live longer. And I'll love you till the end. I'll love you till the end. I'll love you till the end.
Sophelile so I'm ready for whatever. Ubebe useyangithusa buka inyawo ziyavuvuka sengenzeka noma yini ngiyakutshela love isijampile nangempela sekushubile. Ubebe uyasiwa nami sengiyatatazela ungaze ufume ngichasa uhlanga iambulensi thatha isikhathi ngcono ngikhebula amajini 12 o'clock entatha nezulu liyayidliva 12:30 all the way to hospital. Kushaya umthandazo omncane enkulunkulu uzube nami. Some dropper fast then thina sabuye. Ngiyakhumbula lolo suku it was March 26. Ukudla kwangadleki god damn I was sick. Yeah, I drink a glass of water just to cool myself down. 7 p.m. ngathola iphone call. Baby ngithola ingane yomfana manje ngizosikhama ubani. I was like, wait a minute. Tiger is the symbol of strength. Genius, powerful, I mean the great thinker. Yes, baby gama lakho Tiger. Sengilinda khulu umfana ngimfundise ngempilo. Inhlonipho nokulalela izokuchabela indlela. Enekusasa liqhakazile ngiyakutshela mfana wami. I was under privilege, angikwazanga ukuyofunda. But you got my privilege when uzoya kwafunda. Mfuna ube ne-owners, dog trade or whatever. Usebenze ube nemali kodwa ungalikhohlwa ikhaya. Amehla ngaphambili ungakulinga ubheke emuva. Yeah, life is all about the rules. Please ngicela ulalele. Rule number 1, please make more money. Then rule number 2, don't forget about the rule number 1. Yeah.
Diamond Alexander Chris. I love you till the end.
Tiger, remember me when I'm gone. Yeah, listen to your mama. You like you still got one, yeah.